kusibya onono bobula munga kuchusibwa ono omuchale yali arwadde ekikulu kutemya kejiwelako yawulira dawazi na luyogano na manyo muwonya nga Yesu aita yasoba soba mubantu abanji na salama geza mukwateko yawulira manyi gamuvamu
Kwata kwata
Aha
Kuba kuba
Kuba omusembelero Awali okuona teweka yalina
Wampitoka yala
Ono zakayo yalinya mutwe Nasala mageza mkwate
Kwata kwata
Aha
Kuba kuba
Kuba omusembelero Awali okuona teweka yalina
Wampitoka yala
Situla mubangwe chitanda che Nagenda gaimba gabajanganya Nabunya bujulizi mubantu Chowa mukwano Yesu amuonyesa
Kwata kwata
Kwata minakino nyeze Takuita kwa Yesu babaita
Kuba kuba kwe
Kuba omusembelero Awali okuona teweka yalina
Wampitoka yala
Onoza kayo yalinya mute Nasala mageza mukwate
Kwata kwata
Kuba kuba
kwe
Kuba omusembelero Awali okuona teweka yalina
Wampitoka yala
Onoza kayo yalinya mute Nasala mageza mukwate Kwe wabanga okoye nyo Elanga olabo zitoweledwa Yesu akulinze ko mukirize abele kumpi woli oyo yanasobola ebiganyi